Yo, yo, vaziri yo, oya shati, nani kani chani ashati, oya wa, easy kuti, nani kasire tezi kuti,
oya bageri jana, kumelirea, na jana sinaka na pombe nkapea, jana, vaziri unerea mwenyewe, wenda lombeba baka karea,
oho,
Chuchue.
Oh, chanzo cha kwanza cha kukonda ni mapenzi wala sekura. Na chanzo cha kujua kana mpenda ni mapenzi wala sosura. Wala sochura, ukweli chura na era kunchanganya. Wala sochura, ujue mimi so mtoto, kujue mimi none cha yangu mama. Na moto we baridi moto, na moto chini we pereka kwa tama. Uye mimi so nisho, doma na mimi ni kukatisha tama. Ya mapenzi,
oh pasiri yo,
pasiri yo,
yo.
Oya shati,
yo.
Nani kani chani ya shati, oya we, easy kriti. Nani kasire te zikriti,
hura. Mustafa,
woo,
the question of my watching the marangi akola.
Woo,
we my mommy nanki kwita la wama. Na we mauki ten now silos mamena. Sifiri kunyo vikari kisaba mena. Akirudi we pita marudugu mamena.
Ishi na saba, kumyambi rikodi. Mr. Designer pajama.
Oya fasiri, twende tuone.
Kamix Chonchoo.